It's okay, cause we nari nkola order na kugamba ebe bintu mbadde mbyagala late like mangu mangu ne kye nali mbyagaza kati essaawa eno kiri of noise but it is okay cause wali wangamba ebintu bigenda tuuka from 2 wangamba from 2 to 3 weeks ekinene nnyo 4 weeks naye nze ayitanamu but it's okay kubeera tebafootyo. I'll pick them when I'm back, inshallah.